magungesha, tindika mata, usigelengesha, wapo patata. Kibini, chandini, machini, bikini, zungusha, kisini, repita, dari. Rompa ya zimewaja, rompa ya zimewaka mata. Rompa ya zimewaja, rompa ya zinyawasokota. Turaka vimba tena nataka kulaka saba, anavyo hema hema hakuna kutu. Kajaza afya njema moyongu kaukumbaza. Na mina dema dema patini na jaza jaza. Turaka vimba tena nataka kulaka saba, anavyo hema hema hakuna kupiga kava. Kajaza afya njema moyongu kaukumbaza. Na mina dema 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 dema. Kashika shati kunacha taki, kashika shati anatake baki. Ame mwaga maji uyo bada ya kufika telezini. Mwaga maji uyo kalo ateta wezi kutembea. Kashika shati kunacha taki, kashika shati anatake baki. Shikari monti miyako special, vijana goti ukipasha moto. Kamu karoti wanapenda watoto. Simama noti, baby kamtikisha, kiuno zungusha, taniweka mihai. Baby baby mbifikisha, kikatisha, taniweka mihai. Turaka vimba tena nataka kulaka saba, anavyo hema hema hakuna kupiga kava. Kajaza afya njema moyongu kaukumbaza. Amina dema 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 dema. Kashika shati kunacha taki, kashika shati anatake baki. Ame mwaga maji uyo bada ya kufika telezini. Ame mwaga maji uyo kalo ateta wezi kutembea. Kashika shati kunacha taki, kashika shati anatake baki.
Forget the records.